bam phone bam keleme bam fitape bam silibis neba sampo manje bam phone ben kitchen neba tulugis it does live me manje ngivukile ash manje ngivukile it does live me manje ngivukile manje ngivukile bam phone bam keleme bam fitape bam silibis neba sampo manje bam phone ben kitchen neba tulugis it does live me manje ngivukile ash manje ngivukile it does live for me, man, then you will get it. Man, then you will
get it. Yeah. Babuza ukuthi bakwapi bakwapi bo kanti abazi bakwayo bakwakwasho abangizwa intwana iphume 1520 intwana iphume vutha ke babuza ukuthi bakwapi bakwapi bo kanti abazi bakwayo bakwakwasho sathula sababheka ngoba ekhuluma manje isikhathi sethu ukuthi nathi sizikhulu osizwa amandla manje makakhulu angeke phela sizodlala yi-late siphumele okishini sizizama imbi nathi singabantu ke sinazidi nathi sinamabhubho ekumele siwafese ingakho sebenza sibaniphambi sathula sababheka ngobekhulu manje isikhathi sethu ukuthi nathi sizikhulu osizwa amandla manje makakhulu angeke phela sizodlala yi-late siphumele okishini sizizama imbi nathi singabantu ke sinazidi nathi sinamabhubho ekumele siwafese ingakho sebenza sibaniphambi angeke sodlalwa ngabantu nathi size ngomsebenzi angeke sodlalwa ngabantu ikithi phakathi asizeni angeke sodlalwa ngabantu nathi size ngomsebenzi angeke sodlalwa ngabantu ikithi phakathi asizeni angeke sodlalwa ngabantu nathi size ngomsebenzi angeke sodlalwa ngabantu ikithi phakathi asizeni angeke sodlalwa ngabantu angeke sodlalwa ngabantu
It was a live for me, manje ngivukile. Manje ngivukile.